Perezida Museveni wa Uganda yatangaje mu ntangiriro z'iki cyumweru ko umuhungu we Muhoozi Kainerugaba atazongera kugira icyo avuga ku birebana n'imikorere ya leta akoresheje urubuga rwe rwa Twitter. Ariko General Muhoozi, umujyanama mukuru wa Perezida Museveni ku bikorwa bidasanzwe, yavuze ko nta wamubuza gukoresha urwo rubuga. Navuganye n'umusheshenguzi muri politiki Bernard Sabiti, atangira ambwira uko ibirimo kuba hagati ya Perezida Museveni n'umuhungu we bikwiye kumvikana.
Uko mbibona nje, kirebeka nk'aho hatari ukumvikana kwiza hagati y'umuhungu hamwe na se. Kintangaza kikaba ari uko uko kutumvikana kuje kugaragara kukaba kugera no muri rwatumbega mu baturage. Cyo cyaba kimenyesha nje nibwira ko ubundi ukutumvikana hagati ya bombi gusa no guhereranye n'icyifuzo cy'umuhungu yerekanye imyaka mike ishize no mu minsi mike ishize yuko yashakaga kuzungura se muri 2026 nangwa se amatora ayo twerekeje hano i Uganda. Unje nibwira ko umusaza atabona ko umuhungu yiteguye neza kugira ngo aje mu birenge by'imbega amuzungure, ariko umuhungu we akaba yibwira ko afite ubushobozi bwo kuba yashobora iyo ntebe. Ngira ngo nicyo cyatumye ise agerageza gukora uko ashoboye kugira ngo amubuze gutangira kwerekana ibyo bitekerezo bye kuri social media, ariko umuhungu akaba asa n'uwangiye kimwe.
None se nubwo bwose Perezida Museveni ubona asa naho amubwira ati wijya muri politiki, umuhungu nawe akamubwira ati ntumbuze kujya kuri Twitter, Perezida Museveni arashaka se kumubuza kuzagera kuri uwo mwanya cyangwa se aragira ngo abone uburyo bwo kugira ngo amutegure yitonze?
Kindaho kinamenyesha ngo ntabwo agifite ibitekerezo byo kumushiraho. Nje nizera ko nabwo akinafitemo ibyizero kuzamushiraho, ariko akaba adakunda ingeri y'umuhungu ari kubijanamo. K'umuhungu we mbega wagira ngo mbesi ari kubijana nk'umurage we mbega nk'impano yavukanye hafi kugira ngo abe perezida, ariko ngira ngo perezida we kuko nyine nk'umuntu ufite experience nyinshi cyane mu by'ubutegetsi arabizi yuko iki gihugu kitoroshe gutegeka. Ntabwo ari ikintu cy'umuntu apfa kwihutira. So kubera afite ubwenge bwinshi burusha ubw'umuhungu, kandi niyo experience nyine imyaka yose amaze mu bya politiki n'imibanire y'ibindi bihugu, ni strategy nangwa se impamyabumenyi, ibyo byose agira ngo umuhungu ugiye kwitegereza ingeri yari gukoramo ibintu kikwereka yuko koko afite icyo aburamo uvanye mu bya gisirikare ibindi byifuza ku butegetsi nabo zo kuyobora igihugu, ureba ko atakibifitemo atabifitemo mbese ubumenyi bwinshi cyane. So ariko nizera ngo paka Perezida Museveni anafite icyizero cyo kuzashyiraho umuhungu we kumugira mu ntebe.
Kubona Perezida Museveni nk'uko bivuze yifuza kuba yasimburwa n'umuhungu we, niki gituma abakuru b'ibihugu aho muri Afurika bamwe bahitamo guhindagura itegeko nshinga kugira ngo basimburwe n'abana babo? Niki kibitera?
Kuko iyo utegetse mu ngeri idashyitse kandi ukibwira ko hari ibintu bidaterereye wakoze mu butegetsi, ugiramo iyo insecurity. Ntabwo wizera ngo umaze kuva ku ngoma hari umutekano wawe waba wemewe, nangwa se ntabwo bibwira ko baba bashobora ko gusigara muri icyo gihugu, nangwa se kutaba ngo babonaboneshwe na bariya babagiriye mu bigere. Nicyo gituma ubona badakunda no kuva muri izi ntebe, kuko bafite iby'ubutunzi bwinshi bamaze kwiba mu bihugu, ubundi no gukoresha nabi bagafunga bariya batavuga rumwe na leta zabo, bakica ndetse no kwica ibyo byose iyo utakiri mu ntebe rero biza kumugaragaro bikaza kuri rubanda. None bariya bakugiriye mu ntebe rero bakaba bashobora kugushyira nko mu manza nangwa se bakakujyana no muri rukiko rwa International Criminal Court. So aba bategetsi ba Afurika rero nta muntu baja bizera ngo yabagira mu ntebe maze ye kuzaba shira ubuzima bwabo ye kuzabushira mu ngorane. Abenshi byabagendeye neza, urabizi byabaye muri Angola. Perezida Dos Santos yahisemo umugabo umwe wari ministre wa defense mu shaka ry'ubutegetsi bye, amushyiraho abari bufata ibendera ry'ishaka abaperezida, ariko yamaze kugera mu ntebe amuyugurura imanza kuri Dos Santos n'ab'umuryango we. Dos Santos nta nubwo yapfiriye mu gihugu, yaguye hanze. Ubwo perezida rero yitegereje nk'icyo cyo kureberaho kubwiye, aribaza ati none njyewe ndamutse nk'intebe nyihereje nk'undi muntu, ubundi yakwisiga ate ngo uwo muntu ntabwo azamwihinduka.
Muri iki cyumweru Muhoozi Kainerugaba yagiriye urugendo mu Rwanda, ni urugendo rukurikira izindi ngendo yahagiriye. Uru rugendo rwe rwo rugamije iki?
Aho igihugu cyamenyeshejwe impamvu imujyanye kuri uru ruzinduko rwa gatatu, ariko nkuko nabaze nkubwira icyo ni kikwerekana ngo ise burya aracamwisiga, ubundi hari nk'ubutumwa yaba yaramuhaye ngo ajanire Perezida Kagame, nangwa se kandi no kugukomezamo kwerekana mbega ko ariwe Muhoozi niwe watangiye akija y'ubwa mbere buri ubwo Uganda na Rwanda bitari kuvuga rumwe, niwe wagiyeyo gutangira icyo kiganiro cyo kureba ngo imipaka yari yarafunzwe hagati ya Uganda na Rwanda ngo iruguruye. Mbese ngira ngo hari ko kugerageza kwereka igihugu ngo burya afite ubushobozi bwaja gukorana n'ibindi bihugu nangwa se international statesman. Ibyo byose nkaba nje mbona ariko kumutegurira igihugu kugira ngo gitangire kimumenyere koko nk'umuntu waba perezida w'igihugu.
Bernard Sabiti, umusesenguzi mu bya politiki, ndagushimye cyane kubw'aka kanyuhaye Ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane.